Umenyo nefe wemo Ni onesha Hallelujah
Sita
Kwa Sita
Kara wakishikiria Kasi kumando robobo Yes, Lord. Thank you for your goodness and your love and your mercy, your loving kindness and your glory. That is in this place tonight. Yes, Lord. We worship you. Thank you for exceeding joy. Thank you for your cloud in this place.
Kushukuru Yesu Tukuza jina lako Wewe ni kila kitu kwangu Nimeshe sura yako Kujue zaidi Bwana
Sita kuwache
Sita kuwache
Sita
kuwache Umeni Hallelujah
Sita kuwache
Hallelujah
Sita kuwache
Nimeona wema wako
Nimeonesha
wema wako Sita kuwache
Sita
kuwache Oh There was he Alpha Omega Once on a wish why not yet Likwa po po Takwe po
Sita
Hallelujah Umenyonesha wema wako Sing it like you mean it Sita kuwacha
Sita
kuwacha Nimeona wema wako Oh Sita kuwacha
Sita
kuwacha Falme o falme, Mungu mwenye nguvu Sijamwona mwingine kama wewe Wengine wanataja farasi, wengine wanataja magari Lakini sisi tunatamani kulitaja jina la kwako Falme mwenye nguvu That's why we lift our hands and worship you alone You're the king of glory, there's no God like you, say Sita kuwacha
Sita kuwacha
Sita kuwacha Nimeona wema wako Wema Niende wapi kwako kuna uzima Kwako kuna nguvu tele
Sita kuwacha
Nimeona
kitu kingine tunachokitaji. Shione leo zaidi ya wema wako ambao unazidi yote. Fadhili zako ni za milele na wema wako ni wa ajabu. Weka agano na Bwana, wepo Mungu kwa mahali hapa. Rise shake ya se mako ra seke yanta mane ropo. E Bwana umetuheshimu siku ya leo, uaminifu wako unazidi yote. Come on.
Na kwabu na wendimu wa mile wasai winuliwe.
Sitakuwa
na kuabudu Bwana
na kupenda.
Tumwambie tena na kuabudu
Bwana
na kupenda. Wewe ni Mungu wa milele wasaili Bwana
rapo
winuliwe Bwana. Sitakuacha, sitakuacha.
Weka agano na Mungu wako. Rike sako shandere bebe ripokorobo saka.